mirembe basato kulimbisa chigamba basata muswiso limbisa muli mukulimbisa lwachi mulimbisa foundation ya love mujisimbi na kubi musubiza bingi mwatusa bitono osubiza ng'ebintu byosobola okula ayerekero olimbisa omukazi nalakuba esimu iwe toyendagemwa ekibakweta kulimbisa ngunkolera Kampala kukisaaga entebe ekibakweta kulimbisa ndakuzimbira numba nemotoka nkuge ekibakweta kulimbisa omukazi nalakuba esimu nga toyendagemwa wali mukulimbisa yali munumba ye alina omusadda we n'abaana baliku waida wamulimbisa wasuubiza bingi wabumusuubiza yena yejanga yanoba omusadda we aye olwatuuka mu maka laavu wagira enyuma waira kulimbisa wamusuubiza emmere wamulumya endala ekibakweta kulimbisa osuubizanga nembaga yosobola okula ayerekera olimbisa osuubiza egaali yotasobola kula okomukulimbisa wasuubiza engoye dotasobola kugula ekibakweta kulimbisa ndakuzimbira numba nemotoka nkuwe ekibakweta kulimbisa abaana baliku ndabasomesa ekibakweta kulimbisa yayenda omwana okusoma tawuna nasoma ekibakweta kulimbisa mukomukulimbisa kokwambaza omwana gwakifuula kizibu lakwedde abakazi mudifiire ebizibu mukomukulimbisa osuubizanga bingi watuusa bitono lekera kulimbisa poloti eyentebe ndidagizimbamu n'ekyapa nkuge kuva mukulimbisa opangisa mutoka wagimusuubiza ndagikuwa yona opangisa meti wagimusuubiza eyo ndagikuwa yona wokulengege wabimusuubiza kukyezimba mu maka asume bowa bowa tujisule mumaka
yaikiriza
oli mukulimbisa lekera kulimbisa ekigambo ekyalavu mukicyanze kyanze lwakulimbisa abakazi betamu alavu buli sawa banoba kulimbisa okuyomba tumulekera ate mwali mukulimbisa eyikuba mwasika ngaali okulimbisa omukazi okumwidandaba enkuba okutitaku enkwiri okutisiba ekisika okunirira ebyo wabyepena waira kulimbisa okugwa okusavinga buli saawa okumuyombesa wali mukulimbisa wakubetake nengumi wali mukulimbisa